This is Six in the Eve.
Nimugoroba nyuma y'akazi, upanga gahunda n'inshuti zawe, byashoboka mugahura mukaganira. Natwe niko tubigenza muri Six in the Eve kuri Radio 10. Hari igihe iyo muganira umwe agira ati wapi ibintu bimeze nabi.
Harebye ndavuga ni ibintu turi kwiga by'ibiryo umuntu aba no gufata ikijumba ngo ugishyire ku zuba cyume ukore igisuguti ni kujya kubyigira muri Kenya hano imyaka yose ibintu ntabwo bizava mu cyumvu ngira ngo cya mbandigende
ubundi mugaseka ko
ndamwibutsa buri gihe iyo atangiye kunyerekaho ko ari umuntu mukuru wambaye ntari kuruka ko ugeze kunyicaza ukambwira nka mama iyo mbitekerejeho ngo nsanga biteye isesemi ko ikibuno cyanjye kigeze kuba kiri mu nda yawe
mukavuga ibibari ku mutima
anyoza screenshot ati Louise mushiki wawe yashinze video namubwira no mwemuretse what yanashyizeho na comment anashyiraho nuko mama sasa binti
amahumbezi umugoroba ukumva ikigo kirahushye umuyaguraje ukumva urahumeka umwuka utari second hand utari caguwa
Six in the Eve, wigezwaho nanjye Ginti kuri Radio 10, podcast ya Six in the Eve, ushobora kwisanga kuri www.sixintheeve.com.
This is Six in the Eve.
Hello, Six in the Eve, mumerewe mute, mwifashe mute muri iki cyumweru, mu cyumweru gishize twari turimo turaganira na Innocent, aho yari arimo aratubwira ku byerekeranye n'ikirunga cya Nyiragongo, n'ukuntu byagenze, yaduhaga experience ye nk'umufotografe yahagurutse I Kigali, ajya muri Rubavu kugira ngo arebe niba ashobora kudokumenta iyo experience. Hari ifoto yashakaga y'ikirunga cya Nyiragongo, ariko noneho ifite na gace ka Rubavu ndetse na Goma mu ifoto imwe, ntiyabashije kuyibona, azatubwira mu minsi iza naramuka agiye, akaba kukibona kuko ngo hari igihu kitamwemeraga gufata iyo foto. Bon, uko niko byagenze mu cyumweru gishize, hanyuma muri iki cyumweru muri Six in the Eve turaza kuba turimo turaganira na Dr. Maxime Umubonwa. Maxime ni umuganga, akaba ariko ari n'umuntu mugari mu by'ukuri, afite ibintu byinshi akunda, afite passion nyinshi, par exemple ni n'umwanditsi, akora analyse z'ibintu biri muri societe akabyandika, ariko akaba afite n'ibindi bitekerezo byinshi cyane bitari ku kiganga. Kuri Maxime rero biratandukanye cyane, niyo mpamvu namuhamagaye muri Six in the Eve kugira ngo tuganire, atubwire aho passion ye yaturutse, atubwire ukuntu yabaye umuganga, ariko atubwire n'ukuntu yandika, akandika no ku zindi sujet zose, akaganira no ku bindi bintu. Ibi byatumye nibuka passage yo mu gitabo cya Michelle Obama Becoming, aho avuga Becoming More, ushobora kuba umuganga ariko ntibikubuze kuba umu artiste, ntibikubuze kwandika ibindi bitabo wenda ushaka, ntibikubuze kuba icyo kindi waba ushaka icyo ari cyo cyose. Kuba hari ikintu ufitemo passion ukagera igihe ukakigeraho ntago biguhagarika, ushobora gukomeza ukaba n'ibindi. Dr. Maxime Umubonwa akunda amata ku buryo buzwi, kubera ko ngo n'abantu bamuzi nicyo kintu bamuziho. Amafete ni yakoze neza ugashaka kumuhemba, ubundi umuhe ikirahure cy'amata, niko bimeze. Dr. Maxime Umubonwa. Maxime, urakoze cyane gufata umwanya wo kuza kunganiriza muri Six in the Eve, uraho neza?
Uraho.
Amakuru yawe?
Amakuru ni meza.
Dutangirire kuri fact yuko uri umuganga ukunda amata cyane ariko.
Yes, cyane uwo.
Niko se mbona kuri Twitter hari imirwano iteye ubwoba ku bantu batari kuri Twitter cyangwa se bataza kenshi. Hari Dr. Kasenene, busanzwe turamukurikira turi benshi kubera ko atanga advice ku bintu bya nutrition, so akunze kutubwira iby'abantu barya, ibyo badakwiye kurya, ibintu nk'ibyo. Obviously ibyinshi n'ibyo ntago dukunze kubishobora cyane, but fact imwe iri ku mata ni imwe mu bintu atemeranywaho na Dr. Maxime. Wewe wakundaga amata kuva ukiri umwana?
Kuva nkiri umwana kabisa, amata ni reputation imprecedented nyine ahantu hose.
Maxime, dutangire rero utubwira uri umwana, wari umuntu umeze gute, turaza kugera kuri carrière yawe y'ubuganga. Ariko ndimo ndatekereza ku kiganiro turi bugirane, nasanze kariyeri yawe y'ubuganga itari bufata umwanya munini muri Six in the Eve, kubera ko ufite ibintu byinshi ukora, uri umuntu mugari. So icyo ni kiraza kuba ari kimwe mu bintu tuganira. Ariko rero mbwira, uri umwana muto washakaga kuba iki? Wari ubizi kuzaba mu doctor cyangwa se wari ufite izindi ambisi?
So ndi umwana kubera amateka y'igihugu n'iki narezwe na nyogokuru. ubyara mama nyogokuru rero urumva yaratangiye gukura yari protective cyane nyine ngomba kuzavamo umuntu muzima ikiso nari umwana utaragize I didn't have a lot of fun kubera ko buri gihe nabaga numva ndi buse nkaho ndi budeserve expectations grand-mère amfiteho hanyuma rero grand-mère atangira kujya arwaragurika kubera imyaka n'iki akajya kwa muganga ariko akagaruka kifite hagitaka akambwira ati rero izi mvune zose mfite ni ukubera wowe kuko ntabwo yajyaga nshyira hasi yakundaga guhora ahantu hose agiye ampetse anteruye kuko yaravugaga ati ntamusiga bakamwigisha imico mibi nkura numva ko n'ubundi koko uburwayi bwose grand-mère afite ni njyewe so nkajya mubwira rero abo baganga ujya kwa muganga ukagaruka igitaka
bakora akazi cyangwa
so ntangira kujya mubwira nti rero ni njyewe uzaba muganga ukuvura ariko byari nk'ibintu by'imikino biri aho ngaho ahantu byaje kuva kumva ko nshaka kuba umuganga ntabwo natinyaga ibisebe so abandi bana twakinaga batangira kunsurnoma ngo muganga bihera aho ngaho rero so nakuze mfite iyo ambition kuba muganga ko nari mfite kuzavura grand-mère ariko mfite nuko deja banyitaga muganga so akantu gasekeje cyane kari mu bintu byamotivaga najyaga mfata umuti ntangiye kumenya gusoma igifaransa nyine n'icyongereza uko twize za epido igifaransa cyaje kigeze yeze nigaga Notre Dame de Sito natangiye kumenya agafaransa gake nkafata ziriya notice ziri mu miti nkayiboroka mu mutwe nkaboroka mu mutwe noneho baza kuza hagira nk'umuntu ufata uwo muti nkahita mvuga ko ngenzi gukora ariko nuko nari nacitinze nawe usomye
none se aho hari mu wa kangahe wangana gute ibyo
nari mu wa kabiri segonderi gutyo so ahantu muri quartier rero bakajya bavuga ati uriya mwana azi imiti azi iki batangira kunyita dokiteri gutyo ambition ihera aho ngaho nyine bikomereza aho ngaho
really nice so interesting ukuntu abantu batandukanye njyewe nize physiotherapy ariko nyiga kubera ko niho nisanze ntabwo ari ambition z'urwego rurerure zajyanyeyo so njyewe nibuka ko imwe muri examen za nyuma nakoze zwari ukuvura umwana yari yaragize fracture muri you know elbow ye irizinga kubera kumushyiraho isima kumwimobiliza noneho rero ukaba ugomba kurambura ukuboko kwe nkurikije amarira uwo mwana yarize igihe cyose namuvuraga nari sur nabaga convaincu ko ibintu ntazigera mbikora ever so interesting naho wowe wabonaga ibisebe ukavuga uti yes I'm the person for the job
yes
yeah so nice so nuko rero urangije secondaire rero wari ubizi deja ko ari byo ushaka
nari mbizi kabisa kuva kuko ndabyibuka ko turi muri tronkama kumwe mwahitagamo ibigo nibwo hari haje za PCB za MCB abantu rero bakavuga ati kugira ngo ubone medicine ugomba kwiga PCB so nashaka gukomereza Notre Dame de Sito ariko PCB itahari ndabyibuka ko byatumye njya no gutora ibindi bigo kugira ngo gusa mbone PCB nzabone uburyo njya muri medicine ntabwo numvaga nyine ko byanze bikunze ngomba gukora PCB nkakora medicine ahubwo ejo bundi niho nibajije iyo ntaza kuyibona nari gukora iki ko ntari mfite ikindi kintu tuvo hari igihe uvuga ati si je fais pas la medicine nzakora wenda la pharmacie ou je ne sais pas nzakora génie civil cyangwa ikindi kintu
ntabwo nari mfite ikindi
nta yindi opusiyo nari mfite nyine ni imana yonyine
ariko buriya you know you attract what you want at the end of the day ubishaka nyine biraza uko nguko ubishaka uragiye rero wize medicine ubungubu uri muganga hari ambition zindi ufite muri medicine hari ibindi bintu ushaka kuzakora birenze ibyo ukora ubungubu
ego nifuza kwispecializa nkunda urology nibijyanye na kidneys cyangwa se impyiko n'imiyoboro yo ifatiye ku mpyiko kubibaga ariko kera nkitangira medicine nashaka gukora neurochirurgie nashaka kubaga ubwonko n'umugongo biza guhinduka ukukura ugenda ubona izindi pasiyo cyangwa ugenda ubona you know I'm not good at this cyangwa se this is where I should you know this is where I think I fit
yeah
birangira rero ubu ngubu noneho nshaka gukora urology
ubu se uri siyuru cyangwa mu mwaka umwe niko ngira kuvugana biza all right hari ibintu bijya bikunda kunsetsa cyane nk'iyo abaganga bicaye barimo baratera story za hari nk'ama thread njya mbona kuri Twitter cyangwa se kuzindi mbuga nkoranyambaga barimo baravuga nk'ibintu byababayeho ugasanga umwe aravuga nk'umupatient waje avuga ibintu bitabaho ama symptoms atabaho cyangwa se maybe ukuntu byabagoye cyangwa se ukuntu bagize umunsi mwiza ku kazi, things like that. Namwe mujya mugira igihe nk'abakolege mugakora nk'aka debrief?
Akenshi njyewe ndakonta uburyo umunsi wanjye wagenze, mostly to my dad. Kubera ko he's a very good friend. Papa nakuze ari umuntu en fait kuva na kera twagiraga amadeba tukaburana, nakuze ari umuntu nisanzuraho, ari very cool, wumva. Ariko cyane cyane yajyaga avuga ngo ndashaka ko umukobwa wanjye agira mind, ngo ku buryo nta gasore kazaza ngo kumubeshabesha mu mutwe nta kintu kirimo. So ntangira gusoma ibitabo, kureba ama movies tukayadiskuta, bihera aho ngaho rero twubaka, donc tuba inshuti gutyo. Ariko njya no muri medicine ari mu bantu banshyigikiye cyane, kubera ko icyo gihe abantu benshi bamugiye najye kwiga ibindi bintu, azarangiza medicine yarashaje, azabura umugabo, tu vois. Papa wanjye rero standing a firm on that, like umukobwa wanjye niyo dream ye, nzamushyigikira. Ibyo mumbwira ngo gushaka se gushaka niyo rêve ya buri mukobwa, natanashaka c'est son droit. Urumva rero ntabwo bihinduka.
Umva support imeze gutyo ku mubyeyi w'umugabo is amazing.
Absolutely, I absolutely agree. He's my best friend. So akenshi tuvugana kubera ko urumva ku kazi mutaha abandi baza munaniwe nabo bari muhana handover juste, ariko ntago mujya muri details. Keretse wa mu passion nyine wa nduri très compliqué, nabwo kandi usanga mwibanze kuri the medical side of, you know, him or her being complicated. Kamubwira afite ibi nibi resultats zimeze gutya, iki ntago ujya mu buryo
iyo test ya kwa affect personnel.
Yeah, ni gake cyane duhura n'abandi nko kuri WhatsApp n'iki mukavuga ukuntu umunsi wawe wagenze, ariko ntago byabura, byanze bikunze umunsi ura kwafekta, waba mwiza waba mubi. Hari abantu tugira indwara yitwa hysteri. Umuntu aza akakubwira ati umwanya umwe ndikumva nkonje, nareba nkababara, nahindukira nkashuha, tubiba.
Isteri kera tukiga, I don't know niba ari byo cyangwa niba nabyo tubiha indimi nyine cyangwa n'amagambo atariyo, ariko hari ukuntu muri segondere abantu bavugaga ngo umuntu yarwariye undi ndege. Do you know icyo kintu urakizi?
So indege is part of that. Okay. Kubera ethically you have to treat, you know, byose. Sometimes there wagira ngo sinzi satani bikora, akenshi abo barwayi baza unaniwe, umaze kunanirwa
cyangwa nibwo ubireyariza ko baje wenda na kare ukiri muzima, ukiri sawa n'ubundi bari bahari.
Iyo baje umeze neza nta kibazo, ariko nanone kubera etike n'ikintu umurwayi ugomba gukora examen malgré ko uziko ziribuze ziri normal ukazikora. Most of the times iyo mfite umwanya, iyo ngize amahirwe nkaba ntafite abarwayi benshi, hari igihe umuganiriza ugasanga hari impamvu, ugasanga she or he is running from something at home cyangwa se ku ishuri, ari nk'abana batoya, fata umwanya wo kubaganiriza ko hari igihe usanga ari umwana ufite uri kuba abused at home. Avuga ninjya kujya mu bitaro nkirwaza nkamara nka une semaine mu bitaro ndaba mpumetse. Abantu nk'aba rero bo baba bakeneye indi attention, ariko hari abanyeshuri ku ishuri baba bashaka gutaha mu rugo ajya kurya ifiriti.
Right. Nyuma yuko ubaye muganga, in the meantime uri package nkuko natangiye mbivuga, hari n'ibindi bintu byinshi ukora ukunda. Wowe rero hari ibindi bintu byinshi ukora, hari ukundi kuntu kwinshi utekereza? Par exemple uranandika ama article, hari article yawe narindimo ndasoma yasohotse muri Pan African Review no kuri website ya Pan African Review iriho, ivuga ngo the titre yayo Women Leadership in Rwanda Cosmetic or Substantive. So interesting, mama.
Thank you. Well, that one, you think it deserves a glass of milk, huh?
Glass of milk. So naraisomye ndavuga nti okay, sizi impamvu, of course ne ama stereotype yo muri societe nyibona, naravuze nti okay, un médecin ugiye kwandika article ikora analyse ya societe cyangwa se politique bimeze bite? Hanyuma wowe wandika izi article gute rero, biba byagenze bite?
Buriya mbere yo kuba umuganga cyangwa icyo gukora cyose mu buzima, uri, you know, you belong to a community. you know, you belong to the society. Rules cyangwa se stereotypes zaba zirimo byanze bikunze zirakwaffect. À la fin du jour, zira kuzikugeraho byanze bikunze. Nashakaga kwereka abantu at first ko singonga ko kuburi umuganga uguma juste mu kiganga kuko society ni yawe, community ni yawe, icyo gihe wowe baba wirebyo my individual kandi you know the communities live forever. You know they're going to be here for years and years. So how about you contribute? Cyo bukoze icyo ari cyo cyose ariko uga contributing akuri your community.
Yego.
Kindi nuko harimo ko abaganga hari uburyo abantu bakumva iyo uri muganga. Bumva ngo uri muganga ibyo uvuze hari abenshi barabyumva. So naravugaga how about I use this voice kugira ngo noneho you know to shine a light ku bintu bindi biri muri societe bitandukanye bitandukanye na medicine kugira ngo noneho nkoreshe privilege y'umuganga.
Nice. So dufate noneho umunota umwe tuvuge un peu kuri article ni article wavugaga kubyerekeranye n'aba abadamu bari muri position za leadership z'ubuyobozi nangiye kuvuga ngo nabavuga ukijyana but it's not the same. So position z'ubuyobozi inzego zifata ibyemezo hanyuma rero ukavuga uti hari kuba uri mu myanya representation ni nziza ariko se hari n'ibindi bintu tubakeneyeho birenze just the fact yuko uri mu mwanya.
So nabihereye kukuba abantu benshi bagendaga bakomening Rwanda for you know for having 61% of women muri parliament ariko nkabona importance nyinshi bari kuyishyira ku mubare. Ariko nashaka kugira abantu ko real representation uyirebera muri how does an ordinary woman wa undi uri betse rutsiro donc uwo muntu abaye what iyo representation imwafecta gute donc abantu bari muri zira leadership positions bibuke ko kuburi hariya ntago bihagije ahubwo aburi representa uburyo uhindura ubuzima bwabo uburyo bateza imbere cyangwa se uburenganzira bwabo guharanira cyangwa ubuteza imbere niyo representation hubwo.
Ariko noneho ikingenzi dushaka ni change nyine nuko societe n'ubuzima bwacu muri rusange bihinduka for the better, right? Yeah. Urateganya gukomeza kwandika izi article nyine ukora reflection kuri societe muri rusange?
Ego, indi article nariho nkoraho nifuzaga ko yasohoka ivuga ku bijyanye n'ubukerarugendo mu bijyanye n'ubuvuzi mu gihugu cyacu. Busa nkaho ubu ngubu u Rwanda turi gushaka ko natwe tujya muri uruhando rwa business y'ubukerarugendo mu kiganga mu bijyanye n'ubuvuzi. So ibibazo birimo cyangwa ibyo twakagombye kwitaho iby'ingenzi umuntu yakagombye kurebaho kugira ngo noneho byo kugirira akamaro gusa let's say ngo business gusa ariko n'abanyarwanda natwe tubigiremo inyungu ni ikintu gikomeye cyane. Iyo urimo ushaka kubaka iriya industry cyangwa se buriya bukerarugendo habamo ko ugomba no kubaka system amavuriro service utanga abantu abaganga bawe bameze bate batozwa gute bigishwa gute ibyo rero urumva ko bigira ingaruka nziza ku muturage kuko niba wubatse abaganga kubaka system n'amavuriro nabo barabonamo inyungu zo kwivuza hano batiriwe bajya kwivuza hanze guhendwa kandi dushobora kubibona hano.
Hari ikindi kintu wumva ukunda wakora cyangwa se ikintu kikwenteresa niyo utagikora full time?
Yaba byashobokaga numva nifuza ko rimwe nazatangira nko kwandika nk'ibitabo ariko nifuzaga ko biba nk'ibitabo bivuga ku donc kuri real life experiences surtout iz'abakobwa surtout iz'abadamu ariko by'umwihariko zikajya zibanda kugaruka ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Donc I'm very passionate about anything mental health.
Bijya bikubaho guhura n'abana b'abakobwa ukumva urashaka kubarema mishyaka kubabwira urabishoboye gerageza birashoboka?
Every single day kabisa kuko akenshi nkunda nko kubabwira nti none se nkura ko ndi muganga ntabwo nayo nzi ko nanjye bizakunda abantu banciye intege njya kuyikora niki ariko harimo ko abantu tugomba kugerageza kumva umwana nk'uwo muri context yakuriyemo cyangwa uburyo yarezwe ntitugereranye buriya kuyo umugereranyije n'abandi hari igihe noneho kugwakwira ngo umurememo icyizere ugisubize inyuma kuko ahita akubwira ngo uriya se ko yarafite ibi n'ibi n'ibi uriya se ko yarafite donc ifoko wibanda ku kumubwira ku byo afite kumukreyamo icyo cyizere yo kugendera ku byo afite urugero ushobora kumubwira tuzi ukuntu ufite ijwi ryiza urugero uzi ukuntu washobora kuririmba uzi ukuntu ushoboye kwandika uzi ukuntu ukunda iki ukamubaza icyo akunda akasa nk'umubereye mentor wo kumukurikirana kumufasha muri ibyo bintu ariko byo ni buri munsi abana surtout abagiye bagira ibibazo byo guhohoterwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose mu ngo bakuriyemo cyangwa se mu miryango n'abana usanga baritereye icyizere yumva ubuzima bwe nyine buraho burangiriye kuba narafashwe ku ngufu se ni iki hari n'uherutse kumbwira ati ubu se hari umugabo wanyemera narataye ubusugi baramfashe ku ngufu bukagenda ubu se nuko ugasanga rero n'umwana ukeneye kuvurwa mvuga ni umwana ukeneye kumvwa agafashwa akitabwaho kugira ngo noneho nacyakizere ntabwo wakirema muto abanje kuvura cya kindi cyatumye icyizere kibura
Dr. nashaka kukubaza niba tujya gusoza niba hari ikintu wifuza kinini visionini ushobora kudupartage yawe icyo ushaka kugeraho
Ginti you should have sent a memo yuko icyo kibazo gikomeye anyways navuga ko ikintu cya mbere nifuza kuba nago nzi niba nabyita ngo influential woman ariko nifuza ko hari umwana mutoya wa wundi wo mubi ahantu kure wenda ntigeze nanagira ariko ashobora kumva izina rya Maxime akavuga no kubera ko Maxime yashoboye iki kintu nayo ndashaka kugishobora nagishobora numva ari icyo kintu donc yaba muri medicine kubasha gutera imbere bihagije ku buryo harimo n'abatoya batangira medicine bavuga ati dufite Maxime kera twaburaga umudamu wumva uko yafluence donc cyangwa se uko inspira ukavuga uti ndashaka kuzaba nkawe mu kiganza ndashaka ko birenga rero medicine ashobora kwinspira umuntu uwo ari we wese kubasha kuba uwo mudamu cyangwa se uwo mugore ufite iyo pouvoir yo kwinspira buri muntu wese muri background yariyo yose mu buzima
nanjye nibyo nkwifuriza kandi ndabibona yuko ariko bimeze kandi biri mu nzira nziza ndabibona neza cyane So, nashaka kukubaza Dr. Maxime niba hari ikintu tutaganiriye hano ikintu wumva ko ari ikingenzi wifuza ko abantu barimo barumva Six in the Eve bamenya
nkuko nabivuze nkunze kugaruka ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ikintu nifuza ko abantu bari kutwumva bamenya nuko uko waba umeze kose icyo ukora imbaraga waba ufite yaba iz'umubiri cyangwa se iz'umufuka izo arizo zose waba ufite ubuzima bwo mu mutwe ushobora kugira ibibazo ariko icyo nshaka kubwira abantu ni uko ubufasha burahari gushaka ubufasha ntabwo ari ukumunyantege nkeya ahubwo ni imbaraga kuko bigufata imbaraga kugira ngo utinyuke kuvuga ko utameze neza ukeneye ubufasha so two guhohotera two guhutaza abafite ikibazo tubumve ikindi tugire ubumuntu tugwe neza tuvuge neza ntabwo umuntu abazi ibyo mugenzi wawe arimo kunyuramo ari kubamo reka twese tubigire intego kuvuga ngo mugenzi wanjye ntazi ko abayeho n'iki ndaba kind kuri we kandi mugenzi wanjye wagira ikibazo cyo mu mutwe ntabwo nzamuhutaza sinzamutererana ntabwo nzamushyira mu kato nzamuba hafi tubafashe ibishoboka byose yaba kubafasha kugera ku bufasha ubwo bwa ibijyanye n'inzobere zo mu mutwe hanyuma kandi twese duharanire gusiga iki gihugu cyiza kurusha uko twagisanze ndagira ngo profite gusaba abantu bimaze iminsi mbona ibintu bisa nk'aho biri ku growinga cyane joininga ababise self proclaimed experts on Africa reka duharanire gucallenginga narratives ihari kuri Afrika cyangwa ku Rwanda ku gihugu cyacu amateka yacu tuyavuge uko twayabonye tuyazi neza ntawe yaturusha duhagurukire nyine kurwanya abo bose bashaka kudusubiza inyuma aho twavuye
numvisemo ibintu bibiri hari icya mbere kiri kuri mental health cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe gushyigikirana kandi kumva ko ari ikibazo gisanzwe gishobora kuvurwa no guterana imbaraga icya kabiri ni narratives zivugwa cyangwa se uko abanyamahanga cyangwa uko amahanga avuga Afrika cyangwa u Rwanda muri rusange
definitely yeah
to tell our own stories right nabifashe neza n'ibyo bibiri urakoze cyane Dr. Maxime gufata umwanya wo kuganira nanjye muri Six in the Eve nizere ko nihagira n'ikindi gihe tuzagukenera kuza gusobanura ibintu ufitemo expertise cyangwa kugaruka ngo tuganire nizere ko uzaboneka ukagaruka
nzaboneka nzagerageza kuboneka kuko urabizi byaratugoye guhuza
ndabizi na sal dope nta kibazo abarwayi bawe bazahora ari priorite ariko nuzajya ubona akanya bazi ko gufata break uzagaruka
Yeah, and anytime there's a fight, yateguwe kujya kurwanira mata, bavuga mata nabi, I'm there.
Murakoze cyane, Maxime.
Murakoze cyane, Gitu.
Urakoze cyane gufata umwanya wo kumva 6 in the Eve jewe na Riginti wayibagezagaho kandi ushobora gukomeza gukurikirana 6 in the Eve ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Twitter na Instagram ushakishije 6 in the Eve. Hashtag dukunda gukoresha ni 6 in the Eve, gutyo nyine hashtag 6 in the Eve, ukatwandikira ukatubwira ibitekerezo uko wumvise ikiganiro, ukaba ndetse wanatubwira niba hari umuntu w'ingenzi wifuza yuko tuganira nawe muri uku kwezi kwa gatandatu no mu kwezi kwa karindwi gutaha. Nuko murakoze naho mu cyumweru gitaha.
This is 6 in the Eve.